Kristo endagano ye ubanzobore aurukire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure kigezo no gushurize ubonyesya haleluya 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 murebe Yesu kwa inabari wo kuhisya endagano ye ubanzobore aurukire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure kigezo no gushurize ubonyesya murebe yubu uko butunje kano mushija waruhanga akaferwa bana nana matungo yanyagwa no butunje bwe umukazi we yamuhabura ati akanesure rofe mwanyima yebyo ukabigezo ukabo bujurizi ubonyesya yabo mutunje haleluya haleluya murebe Yesu kwa inabari wo kuhisya endagano ye ubanzobore aurukire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure kigezo no gushurize ubonyesya haleluya 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 murebe Yesu kwa inabari wo kuhisya endagano ye ubanzobore aurukire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure kigezo no gushurize ubonyesya neba Josefu kumwana muto owa kuzirweho ruhanga akajiro bwenje owa ruhanga yayorekwa no mubiroto bakurube bayitutima haba muguza ngo abamuhugu mwanyima yeto nkekigezo bukaba bushurize ubonyesya yabategeka haleluya murebe Yesu kwa inabari wo kuhisya endagano ye ubanzobore aurukire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure kigezo no gushurize ubonyesya haleluya 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 murebe Yesu kwa inabari wo kuhisya endagano ye ubanzobore aurukire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure kigezo no gushurize ubonyesya
Tunjiro mwamuka yawe nibire twabana ningabazire omushija naro mucara wawe urebe Yesu kando mushabe omushijo gwena basa wanyima yebyo ntibigezo ni uwo bushurizi ubonyesya
haleluya 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 urebe Yesu kwa inabari wo kuhisya endagano ye ubanzobore nanerizo batahori ninyendo manye ngubure kigezo no gushurize ubonyesya
haleluya
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 murebe Yesu kwa inabari wo kuhisya endagano ye ubanzobore aurukire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure kigezo no gushurize ubonyesya inabari wo kuhisya endagano ye ubanzobore aurukire nanerizo batahori ninyendo manye ngubure kigezo no gushurize ubonyesya